on. Wash. Nene ama kasi wonke bafethu. Kethela kuwena wonke amalogi. We are. One people look shit, but they go shit logi shit. Are we? Correct. Wash. Konda bingane kulu kuyitoka nayo. Wash. Kubili funa gats, ungaba ulofa. Uhamba ugcwala isikhathi manje ufunde noshopa. Salute my outfit. Hola weta, ngiyabuya ngisayobhala. Ngizobona leta. Spoon nomngolo, angithi sonke. Impilo uyazenzela, ayikhi oda. Mashuba kuzoshuba, ungaqedi lofa. Babe ngiyakazisa, uphithe ngekopa. Bheka mfana kithi uyayithemba ulofa. Lani se-Afrika uhamba ubheke lofa. Sithi siphila nabantu kanti ikopa. Kuyala sidla imali, sikhuluma nosponsa. Sikhuluma ngekwaito, hands ngeyithupa, hey. If you don't know.